Kooti enkulu ewozesa ogw'obutemu oguvunaanibwa omusajja Christopher Kerenyum ogumu nga agambibwa okutta abaana banegaba eddamu okutuula enkyaleero oluvannyuma lw'akanyambere gakabaddewo olunaku lw'eggulo. Kibuyaga bwe yakubye weema kooti eno mwekakalabizza emirimu ekyaleeseewo akasattiro. Omusasi waffe Betty Zwa katumalireyo.
Okusinziira ku muwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya, embeera eze mu nteeko tenti eyabadde ejiddwawo, embuyaga eziddwawo era ng'essaawa yonna okuva kati okuwulira omusango ogw'obutemu okuvunaanibwa omusajja Christopher Okero Onyum kuddamu. Abantu bonna beeteeseteese bulungi era ne tenti zonna ziziddwa bulungi ne fayiro zonna zimaze okuleetebwa mu tenti oba ekifo kino awatuula kooti nga balinze omusibe atuuke oba ayingizibwe mu kooti okuwulira omusango guno kutandike. Christopher Okero Onyum avunaanibwa emisango ena nga gyonna gyekuusa ku kutemula abaana abali wakati w'omwaka ogumu n'emyaka ebiri era nga kigambibwa nti omusango guno yaguzza ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna mu kifo awakuumirwa abaana ekya Early Childhood Development Center egaba. Olunaku lw'eggulo embeera yakyankalanye mu kifo kino oluvannyuma lw'enkuba eyabaddemu embuyaga ennyingi eyasudde tenti era nga n'omulamuzi bamututte talinnya. Naye olwaleero embeera eze mu nteeko buli kimu kitambula bulungi. Ebyokwerinda mu kifo kino binywezeddwa okukakasa nti tewali atabangula mirembe ng'omusango guno gugenda mu maaso. Abasirikale okuva mu bitongole eby'enjawulo okuli ab'amagye, poliisi n'abatrafiki bonna beebulunguludde ekifo kino. Lwaki 8:8 CBS FM, nze Betty Zwa.